blessings on this beat, ladies and gentlemen.
Yeah, I go by the name Mr. Nana. Yeah. Case is over, case is closed. Nimempata mwenye mapenzi. Nimeiva sijiwezi. Kiukweli kani overdose. Rabi usinipe maumivu. Mana wapenda oni wengi. Maisha haya so ya kusubiriana kama kichwa cha daladala. Eti kwanini ni wana utulivu na mwenzangu tayari ana wengi. Yasikaenda gongo la moto mwambeni atanikuta sala sala. I tried to be single, nimeshindwa oh. I tried to be single, nimeshindwa oh. I tried to be single, nimeshindwa oh. I try to be single, nimeshindwa oh. Let me go.
Hayo so maisha. Mini umbie ufurahie maisha.
Nisifurahi.
Hayo so maisha. Mini umbie ufurahie maisha.
Aku mimi nisi enjoy. Kanibadilisha, ye mwenye ndo kanifundisha. Kaya maliza kusha, mapenzi kaya dondosha. Asikwambie mtu kitu. Anayekupenda kosi muda na wewe. Asikudanganye mtu. Kama ukipendwa utaona mwenyewe. I tried to be single, nimeshindwa oh. 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 Let me go.
Hayo so maisha. Mini umbie ufurahie maisha. Hayo so maisha. Mini umbie ufurahie maisha.
Aku mimi nisi enjoy.